This is an MUT Radio podcast.
On the line, we have vocalist Lungsta. Today, we're having an interview with a South African professional recording artist and a vocalist. I am talking about vocalist Lungsta. Welcome to MUT Top 30. How are you doing, bro?
Yeah, I'm speaking with Lungsta.
Yeah, how are you doing, bro?
I'm good.
Welcome to MUT Top 80.
Gabon.
You're welcome. Tell us, who is vocalist Lungsta?
Yeah, vocalist Lungsta, who Lungel, Walamkembu, Usuga, Emanguzi, Zalela, MC. Apropos, and I'm a piano.
By the way, I just want to say to you, what a nice song, Forever, Wena. Lalela. Gisafuna skulume nangaloko kodwa okwamanje, tell us how the love of music started njengoba usukhipha ingoma ezama hits kanje.
Yo, yo sengesikhathi phela music ngawuqala, but waqala nje ukuchacha ku music ngifunda u grade 6 because ngathola abangani primary and group and then sawenza music sawenza sahamba sa trend impela ngakithi. Kwathi mase ngifika grade 7 ngiyaqala ke sengikwazi ukungena ku social media ngifunda okuningi, yazi ku-music yaphusha. Ngathi uma ngikhuma ngifika high school ngase ngithola abantu-ke nakho futhi ezo-music wami bawuthanda-ke then ngaqhubeka ngoba nje iphuphi ngangisuke nayo i-primary sengishiyile ngifele nje ngeqa ngiyaphusha.
Nice one for you. Uyazi-ke ke kodwa abazali-ke ke abazali banezinto zabo, banendlela ababona ngayo. And futhi basifisela izinto ezinhle bo thina esingazazi, kanti nathi ngokwethu sivisela okwethu okuhle. So I just want to know from you ukuthi ena, how was your family when you started doing this music thing?
I feel like when I feel you know something didn't mean that. But ngoba kodwa ngoba sekuyakhanya kunjeni.
Yeah.
I support ngokuthola. Ngivu nje abangivusile ekuseni wathi ngicela ukuthi ngidlale amasibuka zengoma yakho. Idlala nini? Abatshela ngo-1. Bayilindile soke kubona alalela.
Ikona okuhle lokho because obviously when you started music babengahambisani nawe, right? Okay, nice one. Let's go straight to the song Forever Wena. Ngishilo ukuthi kuningi ngifisa ukwazi ngale ngoma le. Forever Wena, tell us more about the song and who you featured kule ngoma lena.
Yeah, umuntu engifitharishile uWena Ashanti. Wasemanguzi ungala ngase star. Ibeat mixwa ishalo ulo u King Ibeat waseGoli.
Yeah. Okay. There's no story behind this song Forever Wena. Have you ever write a song we dedicate la komunye umuntu? Lena ke ithini? Ithini indaba yayo?
Yo, I'm going to record.
Ungowami, there's a song Ungowami. I think it's followed after Forever. If I'm not mistaken. Ungowami. Yes. Tell us more about the song and who you featured in Longo Malay, Ungowami. Does anyone on feature she like Lengo Malena? Okay. Ulayini wakho uthanda ukungabi muhle kahle. Angazi noma ngikula speaker noma kwenzalani. manje sengithanda ungakuthuli kahle. Okay.
Yeah, sengivalile.
Oh, all right. Tell us, since ke usukhiphele izingoma lezo forever wena, no ungu wami since you were in love. Can we expect any music anytime soon? No manje i-EP nyana. It's an int.
Ngoba ngicabanga ukuthi ngikhipha amasingle amabili soon ya September.
Lale like we are looking forward kuloma EP. So kuloma EP abe kuloma single out too. So kukhona umuntu omfeaturishile khona. It's an int. It's a story.
Bakhona abafeaturishile and Rini no formation and Skhulile Mafu.
Mhm. Okay.
Bakhona.
All right, since you mentioned ukuthi nabakhona bazobe bekhona on your single akho la othozwa kipha around September. So, I just want to know from you ukuthi na who you want to collaborate with in the music industry. Maybe in future.
Bakhona. Ngifisa kakhulu babili the vocalist.
Umlindo the vocalist.
Yeah.
Okay. Wow. Omunye there's no muyena kuphela nje ofisayo nje kuyena yedwa nje cha.
Baningi kodwa ngifisa kakhulu. Ushava and me.
Lalela
ke. Ngathiwa nje. Away ngathiwa nje ingoma.
Mhm. All right. From your mouth to God's ears, lalela kuzokwenzeka uzo collaborate with those people ofisayo u collaborate nam. Yeah. For now I want to know from you ukuthena since you started this music thing and uyabona ukuthi ena zenzeka izinto futhi zenzeka ngendlela nabe ofisa ngayo. So uzibona ugephi in 5 years to come in the music industry? In the music industry, uzibona ugephi in 5 years to come? It could be in 3 years, 2 years, 1 month, anytime when uzibona ugephi in the music industry as an artist. Angisakuzwa ke manje. Cela umuve kancane. We are cut off.
Hello.
Yes, uyangiz.
Yeah. Ngiyabengifasa ukuthi 10 months and after a year ukuba khona.
Oh, okay.
Yeah, so nje ngisathatha ukuthi music ungisavule.
Okay. So, I just want to know from you ukuthi yena who is your idol? Hello? Lungstar, usakhona?
Hello?
Yebo.
Yeah, but that's input.
Yeah, bengibuza ukuthi yena who is your idol? A person obukela kini? Yes, your idol. Umuntu obukela kini?
Eish. Baningi because ngiyabukela uSjava.
Yeah.
Usjava and Hanzo, Lindo and Nqobiyazo.
Lalela, ngizwa i-test your music kwakho ukuthena. Lalela, ibona impela kabantu obukela kubona labo. So tell us if someone wants to get in touch with you or want to find your music, how can they find you and your music?
We are tuning in on the platforms YouTube, Spotify. I'm also tuning in on Vocalist Lungsta.
All right. Since you mentioned ukuthi ena ungowami wawusemathandweni. So I have a famous question ekumele ngikubuze yona ekumele uyiphendule. So lo umbhaleli ingoma usakhona noma akasekho. Ithi yini indaba umjulo wakho?
Awasekho.
Ay bo. Ish. Yo ina how many months le ngoma ikhona? Oh yes.
Ina 1 year.
Ina 1 year. Sorry, but ukhona osekhona manje, right? Sorry?
Yeah, ukhona ukhona.
Ah, sorry to be. So, any shoutouts?
Hello?
I'm asking any shoutouts?
Nick.
Alright. Thank you so much for your time. I hope ukuthi konke osifisela kona kuzokwenzeka. Nami ngiyafisa ukuthi konke osifisela kona kwenzeke. Thank you for your time nokuthi uthathe isikhathi ube nathi la emsakazweni. Thank you so much, Lungstar.
Asibonga mina,
bro. All right.
This is an MUT Radio podcast.